abagumbi okulabirira abaana baliko obulemu baagala wabeerewo okugatta amaanyi bazimbe tekinologiya n'akakasa ng'atuukana n'obwetaavu obw'abantu kinomu abaliko obulemu n'okusinga abaana mu ngeri eneerungamya abaana abagwa mu kkubo erino okwemirizaawo bokka. Joy Mwesigwa akuira Kampala School for Physical Handicapped agamba nti omuwendo ogw'abaana abazaalibwa n'obulemu n'abo ababufuna ng'amaze okuzaalibwa guzze gweyongera ng'enkola eyanguya okubasomesa obukugu obunaabeezaawo bo bennyini yeesaana okwettanirwa. Baadde mu kulambula etterekero ly'ebitabo erya bukadde 12 eryazimbiddwa abaasomerako e Bungereza aba Chivening Aluminium Alumni in Uganda.
Takeaway ekiyamba okubeera ne information ne data na biki ebiyamba mu mirimu okutambuza emirimu egy'okusomesa n'okumanaginga abaana n'abantu abalina obulemu kwe kuba nti tusobola okufuna information okuva yonna mu bitundu eby'enjawulo mu nsi biri expensive nnyo ate ngera mu byetaaga ekiseera kyonna kati mwene musobola okubeera nti okay kati basobola okutunira ekyo ne bayiya ekikoleddwa wano abaana ne basobola okuyambibwa. That is the technology ez'enjawulo zetugamba.